boy.
It's Daddy Aiko.
Penzi limekuwa mzigo mwiba mgongoni la nichoma. Nilisema siku achi ila sasa mbona nimekoma. Moyo wangu na ugawa vipande. Matukio yanafanya ni Sunday. Wanipa stress ya zipoya takwa gambe. Kitu gani kinafanya kudange. Ulikuwa dithi tam singependa kuyacha kusoma. Vazi zuri ulivaa umechana ukashindwa kushuna. Nime fed up. Mfumilivu ula muda nime fed up. Nime fed up. Nafunguwa nyucha nime fed up. Niache niokote vipande vya moyo wangu. Yanini na nani huwenda sofungu langu. Mechosho na visa we acha tuniende zangu. Kwanini ngombana huwenda sochaka langu. Pezi kitungu umaji nikimenye lani toa chores. Red kama linge kuwa gonjwa basi limekosa dose. Najihisi kaburini nimezikwa hai. Moja hekai, mbili hekai. Wanivisha vitanze shingoni siyo tai. Waninyusha shubiri mwanzo lizani chai. Litakufa jitu kwa sababu wapenzi nikingangana. Kindelea jipa moyo nitakuwa na jidanganya. Nime fed up. Mfumilivu ula muda nime fed up. Nime fed up. Acha tu niende zangu nime fed up. Niache niokote vipande vya moyo wangu. Yanini na nani huwenda sofungu langu. Mechosho na visa we acha tu niende zangu. Kwanini ngombana huwenda sochaka langu. Niache niokote vipande vya moyo wangu. Yanini na nani huwenda sofungu langu. Mechosho na visa we acha tu niende zangu. Kwanini ngombana huwenda sochaka langu.